ɗo yosdijo tamani keɗe kabaruji amin e fulfulde
jammu waji sakiraɓe keɗiɓe bisino moɗo e wattu kabaruji studio tamani noga e joi kaptiɓe mbaraɓe nayo bamuɓe e hewɓe majjuɓe yo addadu keɓaɗo tafon caggal haaɓoji ñande altinere nde hakkunde sollasaɓe leydi Mali e guuɓe terusi en to Boulkessi e Mondor. Ley leydi Mali addadu keɓaɓo courant yo capanɗe nayyi e goho ley temedere e wi ministére énergie donc en ko letti wiide yitteji keɓateɗi sifaji kettaɗi ne mbawani ko heddi ko ɓe metta e kabaru muɗum yo ngol ɗo nawtorogol ne hancanako hoore no fewiri ga leydi Mali. Kono dawrude no yimɓele ɓe fa makko darani am saɗaji posé mum en kayibirte no fewiri kawrital balɗe ɗiɗi na wodi ga bamakoga batte muɗum ɗi goni sembe kabaruji amen hannde alal baare ɗiɗi lewru octobre hitande 2019 Mamadou Keita to ɓoggi jandega fandu haala Mamadou Samasiku. Sola saɓe noga e joa leydi Mali iwi nayon barmi hewɓe majji caggal haɓoji puɗɗiɗi gilla beten altinere nde hakkunde kaɓitiɓe leydi Mali e guuɓe terusi en to nokku Boulkessi e Mondoro. Ɗum woni ko holliti gouvernement o e ley communiqué ndennoɓe mbi'i ɗum no sollasaɓe leydi Mali ɓe keɓi wattude ley d'accorde Boulkessi keɗana ko heɓani en emirana kilo méga e dufacitan woɓmi hoora
yo haɓɓoji puɗɗiɗi caggal hippugol do kaptiɓe leydi Mali jamma altinere to Boulkessi e Mondoro nokku ɗo woɗɗa kerol leydi Burkina Faso. Caggal ngol ɗo hippugol woni ko larmi Mali ndedi toon kaɓitiɓe en ñande altinere e ley nokku kolitaɗo e communiqué mo gouvernement o waɗi fanda muɗum woni tetude nokkuji ɗi jarinkoɓe nangui noon ewi gouvernement o caggal haɓoji ɗi noga en joni sollasaɓe leydi Mali keddigui hen nayo barmi ɓeɗo ka naɓama sewari toon e hakke capanɗe jeego mum majjuɓe fama en ɓe musirama dun kaki kaɓorɗe kewɗe woni ko ɓeyda e communiqué o fa hande e ley communiqué o wolitama wiide sappo e joi en terroriste en masibinama avioji garɗi banggal ɓamtude d'accord nde kalke dun mobilaji mabɓe joyyi gouvernement o holti wiide fa hande fama en ɓe na gondi imadaraji e ley nokku o eɓe gondi eɓe Burkina e kañe eɓe Barkan yalla eɓe bilto ɓeɗo gaddu ɓe mabɓe ɗiɗo basiji ɗi
kala jiɓe ɓeydorade fama dow he joji leydi Mali e mbiyen kabaruji studio tamani na mbawi nawtorade bembal whatsapp numéro o woni 77 01 58 01. Ministre humanitaire en jam e courant holliti wiide nder leydi Mali keɓoɓe courant ɓe yo capannayyi e goho leydi temedere ndonno ko leydi ndi nawtorto banggal muɗum nokkuji goɗɗi iwrata ɓuuri fof ndiyam yiite o ka leɗɗe joɗoɗe kay ga ittete ndenno oɗo addadu ndenno waɗa hello e kabaru ndenno ɗum waɗa hello e kabaru hawalu leydi ndi donc en kabaru muɗum no nam metta sanne keɗɗonno kanko keɗɗanno ko heɓani en Mouhamadou Touré dow facitango Oumar Waygalo.
Soko ɓuri hewde yimɓele gomɓe le galluji ɗe fuu ana jogui courangaji sa yeehi le kereduji to joguiɓe courangaji ɓe le temedere fuu ɗum ɓurta yimɓele sappo e joɗɗom tawede wiide leydi Mali ndi ana jogui ñalawma hande o ko ɓuri 19 million ɓi adama ɓeɗo yimɓele le temedere fuu capanɗe jeɗɗo e mabɓe ɓe le kereduji ɗi goni ko nayiri banggal courangaji gueɗiteɗɗi le nangue ɗi ɓe koliti ñalawma hande o ko ɓuri hewde majjum fuu Mali asanciji ɗi nawtirto kañe moterngaji tawe wiide ñalawma hande o ne eɗen jogui bawɗe fa ɗiɗo courangaji keɓe e nangueji na e keni noon dunke ande kolitiri wiide andanɓe kabaru yaware fande ɓe kolitiwi ɗiɗo anniyaji ɓamonoɗi le leydi meɗen ndi ila hitande 2011 ɗiɗo anniyaji jara yeeso fi ka wattu jonoɓe kolliti wiide ɓe gondi yaltinli hendati goɗɗiɗo e 2030 yalla ɗum laato cowe cowe fa jamare nde heɓa kurangaji micciteɗen wiide ɗiɗum e anniyaji ko fedde oni nde ɓami kona yiri banggal yirwere duminde no yimɓele ɓe fof kani heɓirde kurangaji tawe ɗum tiiɗa
hakkunde gueɗe mbawɗe sawmbide heɓgol courant nder leydi Mali na wodi ko wiyete zatrofa woɓe mbihi ɗum no bagani yo lekki mbawki dumdu nawtirede hono engrais ndenno gollirɗo IR na huncani ɗum hoore le imadaraji projet ji mabɓe le to sotiba tun nde commune 1 Bamako keɗɗanna ko docteur Kalifa Traori gollowo IR halni Moussa Len Diallo do facitango Ousmane Dikko.
Il y a quelques années de cela
yaɓɓinoɗi ɗi noon yo nawtorade gueƴƴi leɗɗe gaɗteɗi sabunde noddirteɗe bagani ɗe so heɓa hen courant machine aji fawarɗe courant gollirɗe mawɗe dokkaji du courant aji kewɗi fawarɗe du e machine aji nisoji fuu e neba muɗum jaranno lomtade essence nafaka ɗe leɗɗe noon haaɗali e neba muɗum tan necce ɓiɓɓe leɗɗe ɗe du an mbawi latade birgui yo kañumen p pewti e mudun ki lekki anawawi warde marde buballa le nokuje yoro wattu ndungu le pale yogaje kuchala du hedi konsegela kangaba farde kita lelede anakewi anahalla keridun kobe wombe de do pale an andani nafa ki lekki itugol koro mudun itugol koro mum men gadi anahe kewgol gede du ono mudun wadi le smdt farde du e nokuje do demaj goddi
ngoni e sur le soja
wattu foftorati mani sukabe likoy jandeji leere di biyonno ido jandeji puditi de raison ngaji kay seku kulukuru e sikasu ka ciude lekol kewdi na fahanna uddi fahande le leedindi buri fuf wudundu e sahal sukabe likoy hewbe jangali beta ko ma batte jangnobe ngala ma dum batte kulul ka misere de kay hokki adi uditindi di fuf fay uddadi batte wadi denagu kedanna ko hebani en intala agga bilal du fa tango usman diko
wana milioji tati sukaabe jangobe lei kanye ujinaji temenne jangobe hakundere dontonobe beta hande non fukki bidali le region gawo tumbutu menaka fawarde kidal janginerde lamu non keddi e uddade batte murtere golle fawarde du e wayde wargol janginobe kandinde on tan janginerde gollanaje ko emde ka putti jande tumbutu fawarde motti hedi lamibe jande non ndokki tajoral dabareji fu pamama fa de janginerde udita fuddingo jande latoraki no hippidi le janginirde lekol kewde de region gaji baleri leydi men hedi kay segu sigaso fawarde e kulikoro dun do wonde non kulol ana womba hedi gol uditingol janginirde sendika janginobe cinyinde nyande 15 lewru octobre 2016 de ngidike le communique wadde murtere golle ndagu nyalade didi setay himmeji mabbe di kunjana ko hore e on wattudu le region tumbutu o janginobe kominaji di an donti faande balligu rowani o e dardi du e darane bangal denagu mabbe e wi mabbe non sikitaabe jandi ko be kulbinibe yontere jabbine de dogida debe heedi pale yogaaje le cercle nyafunke e made mabbe non yo hadude uddingol janginirde de
hono haybude golle projeji di famoko drani almsadaji mudun kawrutal balle didi gabamu ko hinoto kabaru mudun e wi go horobe ndedo gollirde fabotonde kala go fawi do weltere wakati yo dawrude no jamarnde wattante hakillo kedanno ko seydou traoré kinnut kinido kabaru projeji famoko halni khalifa goita do fachitango usman diko
famoko yo jawdi kenandi e ko dibala halanane en do kabaruji tongid e leydan kaku hakke to manta fawarde du e tadare kanye habude e masibaji dalbi sifa te bale ngada male kesuji nay lodi sedi gishe a anahem bn bd fawarde ese gishe a woni bale de ambassade ngaji di chubino padango hejo tabitinde biden gondi e wadde jande fewde e di gishe ngaji fu men puddiri beta hande e gishe a o di jande ji non jubbindiral en hejo go gollirte biden yidi fabade be andude no fama ko wori fari pama caldi mudu gollirni tongadi fa be nawtorodi le jengilo hejo go fabetobe yaltinde famuji tentidi kany kasidinali lingo he
pertinent pour le programme
studio tamani yo fabal lamu leede suede danemark suisse et fête de l'aide europe
sengarte le kabaruji amen de raison gaji di to santuno suka jokale mo dubi chapantata heddike e golle makko ittugol njarendi seda fuji kolitiwide beta ko bete be tato wonno dido be kay hisi dum woni dido bo e le hitade hikka ana wara lebbi didi suka be didon dun iwi non e le odo alhali o to yoro so ton ONG Lady Suisse United Mission mo Lady Mali wadi dokkal melna kaaki jangnitde aswara jabinande fewde sukabe atime en commune Bura yo kayeji mbien sakiji bikki kerion e ko nande mudun mbien kambe lamibe ngombe tumbe kuliti wide beltange sanne odo dokgal do dokkal to gawtun no yen jo ingol fedde sukabe immini basi hakunde beddo wonno jilibe yo patifi kanko ardo kido mabbe o amé kassin sabi e wi mabbe o hebinal fi jiki mabbe manda ile manda mo won o jogi non on denno e be ngada gidali fewde e kala kuntan be hore odo biro mo sukabe fufu andana dum timinta kabaruji amen hande e mbiyan ka fandi yewtana yeso